kooxda nabadiidkeena maylana tabartiin aysan reebnay unaysan aragaanay siisiinba ogdin wasaaradda amniga qorshe dhow oo ka howlgalaa oo dhidiga ammaanka walin qobadaw iyo suubidi muddada oo 27 ka hor e daraaseyn oo muddo 27 dhaaad kadib qorshahaas maylinba dhigay golaha wasiirada mayla ansixiyay in ay caasimada kumeelgaarka ah ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ammaan shii la xaqiijiyey taas oo muddooyinkii dambooyay kooxda ee nabadiidka al-shabaab al-qaa'ida ardayha ka badlayeen tallaabooyinka hata la qaadina mayba kumid ee taa tallaabooyin nabadiidka walin u qaadaw may faday in baaq yar oo kooban hanjeedii dadka shacabka guud ahaan iyo ciidamada nabadgelyadaba in nabadgelyada guud ahaan lagu shaqeeyo qof kastaya nabadda danata walba noola danata wariiriba ilaahay ku helaa.